okugwa matono selele wenala bababi ebintu byawe biberawo bafate balumitwa manyi gawe ganywerera bulijjo abaana babwe baberawo tebalaba nnaku yonna tebalaba nnaku ng'abantu abalala tebabonyezebwa bonyezebwa ng'abantu abalala amasanyu balina mangi naye bambigako makunsi amalala gabayinzisa omerero yabwe kufa na kusinda mukama yatuwa kiri ekirawo ekisingayo singa sakiriza kulaba obulungi bw'omukama nalifuta nze singa tewafa kulwange webale mukama tunulira ebintu by'ensi oyinza okugwa yakayakana nnyo sikiriza nnyo naye byankaseera buseera bikoma tulina ekirabo kiri mukama kyeyatuwa tekikoma okkiriza na mutima gwo oyatula ne kamwako kulokoka nandisirisa esimba sakkiriza kulaba